sesuku ngoba bonga bonke labantu basekhaya uthando lungaka ngicwele nami ama shining the dark and the stars of zulu see all danger ngiyon sesuku ngoba bonga lapho wena uthathe khona just a little boy manje bheka ngendoda
uzambia nomshoza bangibiza ubuti but in the industry badala kunami brown dash general naletho tupaputi they look after me among saints and women I can never forget the godfather tiki